mugga gwe nalimanyi ku kyalo kyeyo yalina ensimbi nga ziwerako nga mugagga bya nnyo yalina emikwano egiwerako lwa ssente ze ng'abawane balya n'abawane banywa nga talina nnyumba ayiyeze ennyumba eby'obulwadde n'okulya nga bosi wali kwegamba yali mugagga ow'ekisa ayagala abantu amannya gamuwaana bagayiyayiya nnyo kitawe n'alowooza kyalina emikwano sitaani n'aleeta omuyaga mu bizinesi ze eyali omugagga n'ayavuwala bambi bizinesi ze nezekangakangamu n'alinda mikwano gye giri kimuyambe empaawo yajja emikwano emikwano kyeki emikwano kinna ebyokutegeera bamugeya bamusongamu emimwa luli abaali bamuwaanawaana n'owulira oludija abaali babanja ne bateeka mu kkiya ennene kulabula muganda wange osanyusa bagenderere byonna bawe balye banywe bakumanye naye olekawo ekisenge kyo nga gwe n'omukyalawo n'abaana bomwe mumanye ebiri munda tewemalangamu mu bano bamusimba nseke banuuna buno obuliwo bwe bukalira bagenda atawalala embeera bwekyuka abaali mikwano gyobakyuka mama embeera ng'ekyuse bakulekawo bamale ebizibu byabwe naye mbeera olwakyukamu ne befuulafuula luli abamuwananga ate olwo ne basala misango nkale nno kyenkugamba mu mikwano gyaffe egyo tubeetaaga nnyo naye mulimu ababa babi bawe balye banywe naye nga omanyamanyamanyamanya nnyo embeera bwekyuka abaali mikwano gyobakyuka njagala okitegeere mukwano gwo wannamaddala yani yabaawo mu kuswala yabaawo mu kukaaba akuswalira oluusi n'abaawo mu bwavu mukwano gwo wannamaddala yoyo mugabana akatono kemulira takugeye engula akuzibira watali obeerawo otoli abeerawo ne mukukemebwa aguma aguma aguma